kairi ndo mana acha mturi nikupe nyama nikupe nyama nakuni umizaga wala miye sizmi wanipende nidekeze maidi ndo mana chitiki dogo nikupe lana nikupe lana oh my oh now kinikosa love feel shy wata mna mizoka ya mapenzi haya oh no.
For you,
it's just for one number.